japo sijui kabisa siku wala saa itakayonishangaza. Na amini tu, mana imethibitika, neno lake ku hajawahi kudanganya. Nitaitisha tarumbeta nikimsifu kwa baraka. Hey, yeah. Nitaitisha tarumbeta nikimsifu kwa baraka. Najua, najua, hey, atatenga Bwana.
Kuna siku nitapiga honi, pipi pi, 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 pi. Nitainuliwa toka chini, pi, 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 pi. Kuna siku nitapiga honi, pi, 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 pi. Nitainuliwa toka chini, pi, pi, pi.
Jana nilisalimi, leo niko salama tena. Nina hakika Mungu ananiona, japo dakika wamenihesabia sana. Nikianguka wananicheka sana. Ah, nitasubiri na sio kwamba siumi. Ninachojua alali wala asinzi, ananiona. Haijalishi ni ndoto ama ni kweli, sijali nakula nini, ni kweli nitasubiri. Haijalishi ni ndoto ama ni kweli, sijali nakula nini, ni kweli nitasubiri. Siku nitapiga honi,
toka chini, pi, 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 pi. Kuna siku nitapiga honi, pi, 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 pi. Nitainuliwa toka chini, pi, 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 pi.
I wake up believing and I pray. I know that I know that I know.
Kuna siku nitapiga honi.